gikunzwe cyanyabyo ndi mu rukundo rwa nyako uri umukunzi wa nyawe twikundanire bya nyabyo nzagukunda nyagukundwa nzagukunda nk'uko amategeko abiteganya uri uwanjye w'ibihe byose nzagukunda igihe cyose uri uwanjye w'ibihe byose nzagukunda igihe cyose uri inshuti inshuti na nshuti ngaho nyisomere ngira ubwoba ko tuzakina kuko simba nshaka kukuba iruhande malayika nakupenda malayika malayika nakupenda ngukunda nirwo rwa nyuma mfite ndaruguhaye rwose singushidikanyaho kuko nakutagira nukurora inshuti yanjye nemereye ko nzagukunda haba mu byiza cyangwa mu bibi twaba dukize twaba dukennye waba urwaye cyangwa uri muzima uri inshuti inshuti na nshuti ngaho nyisomere ntagira ubwoba ko tuzakina kuko simba nshaka kukuba iruhande malayika